Soundchief. Shauri mwenzi unataka nimekuwa na waza na kuwaza daily strika unanipata. It might sound crazy la wendo nataka ukiona na furahi ujue ni wewe kama mapacha tunafanana tena na visifasifo vingi miupatia. Oh, she sometimes says I'm so funny. Nabadilisha kina badili paka gear. Oh, oh, minampa burudani. Malaika wangu kipenzi, ukiniona kuita ujue siwezi. Yani umenishika pumzi na penzi. You my love wendo mwenyewe, oh baby. Sina ubaya nao, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nao, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nao, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nao, sina ubaya, sina ubaya. You want me to assure you that I'm ready for you. You want me to promise that yes, I love you and it's true, eh, eh. Baby, come give me your love. I promise you, you never go tire. Nitakupenda, nitakupa mapenzi saloya nimpaka uritaya. Baby, baby, baby. Siniogope nipende, baby, baby. Malaika wangu kipenzi, ukiniona na kuita ujue siwezi. Yani umenishika pumzi na penzi. You my love wendo mwenyewe, oh baby. Sina ubaya nao, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nawe, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nawe, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nawe, sina ubaya, sina ubaya, sina ubaya nawe.
Please give me more beat. Sound.